ufite nje biba bigoye kurarikira mata kandi ufite amavuta ucukubire numwera kuba wowe ufite nokuri ubarushisha nihirwe ufite gusegura nokuri rinagenda risama na nachi muzicuza turi kumwe na cyuzifuza nawe ru kanyongera umukanka ryoherwa nibihe ube Zamuri ryo juru nkibagirwa ijoro ubera kubishoboye
Diego P Diego P.
Ubera kubishoboye